Street Cage Music.
Ndafaye shoku ishiwe fya umutima wovyo kabila ini. Chipadile kwa tififwa yako vamita fya kusenda iwe. Nifuno ni uze, chani chima kukondwelesa. Pantu na nako kwe shali mbinje shekwe nshila shali kuwa kale. Baby, ni uze mama, oh my oh mama. Ni uze mama, oh my oh mama. Ni uze mama, oh my oh mama. Ni uze mama,
fresh nile ante.
Oh my oh mama.
Girl, I'll fight for you, ready kungena mu ring. Your best friend, ya nasala kumu queen. Tell me vima kusekesa usheni ma jokes. Kukunyele kuta olo, maybe ni ma comments. Love ya to sima sila monga February. Nizale tatumbali mbwela na family. Last option, napa ni zabwela kwanu. You the best ever, monga gelo wa Adamu. Yaja masiku baby panetina kumana. Unapeza mtima wanga wanapuanya. Senzo konda paza mwandi kosa kunama. Bati hapa nima konda badi monga sweetena. Gati kukukonda ni mulando wa ni mange sentence. Ni kukonda monga nyimbo hilo layo latest. Hapa tienda chipale olo sinasambe. Masie wokamba we banga kambe.
Ndafaye shokuishibe fya umutima wovyo kavi. Line chipalile kwa tififwa yako vamita fya kusenda iwe. Nifuno ni uze, chani chima kukondwelesa. Pantu na nako kwa shali mbinje shekwe nshila shali kuwa kale. Baby, ni uze mama, oh my oh mama. Ni uze mama, oh my oh mama. Ni uze mama, oh my oh mama.
Langa ni bamenso, onenga ni nama. Ndiwa weka, ni mankala, ni madreamer. Tell me what you like, romantic or drama. Kamba vidi voice, no pressure or drama. Tell me ni finish, if you kabila. Shtenge matiri, onangu ni gauni. Anywhere, never let you down. Zakufalika, nangu ni crown. Call me anytime, we're there for you. Tell me what you want, I'll give to you. Funya po mwenso, never scare. Come closer, talk to me. I'll keep you safe, food. Don't you worry, put my hand in, never let you go. Do a range, sindu a smoker, ababambi,
ima smoker. Ndafaye shokuishibe fya umutima wovyo kabila ini. Chipalile kwa tififwa yako vamita fya kusenda iwe. Nifuno ni uze, chani chima kukondwelesa. Pantu na nako kwe shali mbinje shekwe nshila shali kuwa kale. Baby, ni uze mama.
Nalimuisa na mbunkala heavyweight. Ngati ni mahaya mweki na uniti. I'll never make you cry monga ni onyoni. Ni uze vyofu unaosa mbela nsoni. Tichilinge kubondi or we go out. Olo monga ni antinga ufuna shout out. Love ya to singa pwanyi kenga tambula. Osa wala baby kwano ni zabwela. You got eyes but I wonder why su maona. Kutitupianga mtima wanga ndiwe ona. Uli monga if pali weo sinigona. Nisebenzela iwe ndaba ndiwe buwana. I mean my boss, sunga nkaleweka. Ngati ine nili moyo wayo nkaleweka. Ndine ticheche baby niza kusekesa. Olo nili block monga leza ni macheka.
Ndafaye shokuishibe fya umutima wovyo kabila ini.
Chao me, chao me.
Chipalile kwa tififwa yako vamita fya kusenda iwe.
Bows.
Nifuno ni uze.
Chima
kukondwe.
Yeah, right.
Hey, you tell me I
see. Mimi Bobo, I see. Ruby Daria. Josh K. Kelly is. Biggie Bang, what's happening? T-Lo. Badman Alaji. Hey, you tell me I see you, bruh.
Street Cage Music.
Exclusive from Afrofile.